DJ Cruise 254.
Siwezi pigana na we, nanyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Vita tapigana, ila ushindi atanishindia. Yote si mapenzi yangu, bali ni mapenzi yake Mungu. Ukitamkalana, ila baraka kanitamkia. Yote si mapenzi yangu, bali kwa mapenzi yake Mungu. Mana uhai wangu mie, nimemkabidhi yeye. Ukitaka kunigusa mie, unataka kungusa, hey, yeah. Ukinigusa kwa mema, atakubariki, atakubariki. Ila ukitaka kwa mabaya, usishiriki, mana siyo rahisi. Mana vita yangu, si ya mwili bali ni ya rohoni. Tena sipigani mimi, anayenipigani ya Mwokozi. Hivyo, siwezi pigana na we, nanyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu, basi shindana na Mungu. Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Oh, shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Shindana na Mungu.
Basi pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Pigana na Mungu.
Basi jua yako imeenda. Ukiwapigana na mimi ni kuwajie Mungu, basi jua yako imeenda. Ananiita ni Mungu mwenyewe, mbona nipigane vita? Aliyeniita ni Mungu mwenyewe, mbona nipigane vita? Mana vita vyangu si vya mwili bali ni vya roho. Mwache Mungu wapambane naye. Anayeshindana si shindani naye. Na mwache Mungu wapambane naye. Anayeniwinda si windani naye. Na mwache Mungu wapambane naye.
Now hear.
Na mwache Mungu wapambane naye.
Mana vita yangu
si ya mwili bali ni ya roho.
Tena sipigani mimi,
anayenipigania ya Mwokozi.
Nanyosha mikono juu, basi pigana na Mungu.
Siwezi shindana na we, nanyosha mikono juu, basi shindana na Mungu.
Anifunge, ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu siyo mwizi lakini, ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge, ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda, Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Kumusubiri
ya mumwami, Tobula imumboyo kwanje okulonda malako kake Ulire shuya ishiraya Yesu no mulina watoto Avolanga malako kake Yesu no mulina watoto Oba ebini na etamanga Yesu Yesu no mulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu no mulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu ni rafiki Nimemuona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli Yesu Yesu ni rafiki Nimemuona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli
Kuna vitu vingine kwa maisha yako
Take it back from
DJ
the top.
DJ Cruise 254.
Hala, on 0746-254.
Kuna vitu vingine kwa maisha yako, vya kunyamaza. Siri zako za ndani na mambo yako, si ya kutangaza.
Na kono unavyofunguka kwa mishte zako, takuumiza.
Sana,
ukigundua wale unaoamini, ndo wanaeneza.
Walichukiza na mafanikio yangu
Wakafurahishwa na matatizo yangu
Na wakayatangaza madhaifu yangu Niliyowaamini yani wadani wangu Sasa nafunga mdomo
Zidi, kazana
kwa imani na ngoja ipo siku itafika.
Father, I look to you. Your promise to me is ever true. Yeah, yeah, yeah. Your mercy and favor follow me. And the kind Papa you be to me. Yeah, yeah. Baba, I thank you. Because we put through it. My confidence is in you. I thank you, because we go through it. My confidence is in you, is in you, is in you.
Na siti, kazana, kwa imani, na ngoja, ipo siku itafika.
Mazito, mazito, mazito.
Ziko wa shida,
ni mzito, ni mzito. ukatengwa na familia yako kusudi shida. Henga geuzi wata na bibi yako kusudi shida. Talaumi wana watoto wako kusudi shida. Isa badilika ukawa mwizi kusudi shida. Kuna watu wengi wameji mada kusudi shida. Bless the Lord for your heart and soul to know.
Nananga kubitwe mandoli okumanye tindi mulokole.
Yumi naweza piga look fit ni kae bula ina bado tuniwe mulokole.
Yebyo byachuka aia
sijole zebi wembeza kumada
kati twachusa
ibyo kusiwoko ubibya ibyada
rani ponye selo myanjoka osanga kupiti na mfugam kakata karuti nekei wa mune nyuma sasa musango kulokuka.
mokozi mataifa yote atakusanyika mbele zake Bwana mokozi na wakisema
Bwana
Kando ya bonde la uvuli wa mauti.
give it to one up because you live like I want some. Oh, yo, 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 oh, yo, 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 yo. Remember to make go kafa. That ain't a tuna in the far. You ever to do nani fa. Milele, oh, now, remember to make go kafa. That ain't a tuna in the far. You ever to do nani fa. Milele,
tangu lazima zitapika nyama siku moja na hii mikono yangu lazima iende shekari siku moja na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja
kuna vile vitu zitakuwa better one day pate furaka smile ka better one day wasasi wa bibi wame panga aende rasi yangu iko dry rafiki zangu ni bende bora imani yangu isimame nitaona mema si ya sara bora imani yangu isimame nitaona mema si ya sara
nata kama mazuri yote zitayaona hapa najua kumoja nitamuona papa hata kama mazuri yote sitayaona hapa najua
najua
siku moja nitamuona papa najua najua
nitaona mazuri
najua najua
nitaona mazuri
mazuri mazuri
nitaona mazuri 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 nitaona mazuri
aombe yangu anayasikia ina imani atanichukia wanonicheka na kunichukia nikashinda watashangilia aombe yangu anayasikia na imani atanichukia wanonicheka na kunichukia nikashinda watashangilia
ona jina atanibadilisha jina na hekima anipe bila kupima ina walioni saliti nikae na ufiti hilo ndio ombi langu ina marafiki anipe wafiti
hilo ndio ombi langu
hey, mazuri mazuri nitaona na na hey, mazuri mazuri nitaona na na
for me, then victory is guaranteed. He can do rule ushangilia kama watoto wa Israeli walipopiga kwenye walls of Jericho paka zikabomoka.
He has brought you this far. He prophet what concerns you. You're a conqueror. You're a conqueror. He has brought you this far. He prophet what concerns you. You're a conqueror.
It's a blessing to know, no, 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 no. I'm on the winning side. It's a blessing to know, no, 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 no. I'm on the winning side. And no weapon shall prosper. I cannot fly like I'm a jobber. And we don't talk over. atuko fresh sito kama jungu niko kambe siko solo I'm surrounded mi wangu niko kambe ameniweka juu kama mountain God is for me he's for me pole sana if you come for me God is for me he's for me pole sana if you come for me
Mina deka miko mikononi mwake kila kitu kiko beta wangu ana benda maskini na tachiriana benda benda tumana mina deka miko mikononi mwake kila kitu kiko beta mimi nisiona deta kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta inazidi kunyesha iblisi ananyeta kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta anazidi kuleta Kuwaya baraka na mabeta inazidi kunyesha Asifu ya mbuwe memnyea Na msifu juwa menitenda
Matabu, matabu
Ata wewe ukimkutia Natuwa ata kutendea
Matabu, matabu
Una wenye dhambi wangine takatifu Juwa likiwakali na wawakia wote wangine takatanga Tualikiwa kali na wawakia wote Wengine tanda tanda wengine waminifu Fuwa ikinyesa ina wanyesa ya wote
Benda, maskini
na tajiri
Benda, benda, tumana mina
Benda,
kutu niko ni mwani Kila kitu kiko beta Wangu wana Benda, maskini na tajiri yana Benda, benda, tumana mina Eka, niko mikono ni mwake Kila kitu kiko beta Wangu wana benda, benda, benda Sando wana mina deka 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 Mungu wangu wana benda deka benda deka Anani benda na deka Mungu wangu wana benda 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 Na sando wana mina deka 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 Mungu wangu wana benda deka benda deka Anani benda na deka
Mujina
kamtru Tumana na msifu Maumbia na chibu
Now what do I
mazuri utavuna uwe.
Yeah, yeah. Kile unapanda utavuna uwe.
Ukipanda maovu utavuna uwe.
Yako jifunze kuwa na kumbu kombo. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbu kombo. Mema na mabaya lazima uandike kumbu kombo.
Basi yale uliyopanda jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopanda leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mi. Baraka zako na rehema zinifuate mi. Zinifuate mi.
Wema wako na fadhili zinifuate mi.
DJ Cruise 251.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Asante Mungu wa baraka.
Zinifuate mimi. Zinifuate.
Imana
shaka. Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Asante Mungu wa baraka.
Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Thank you, thank you, daddy, for your blessings. Imenifanya niwe imara. Imesimama imara. Simenondoleo fukara. Thank you, thank you, daddy, for your blessings. Imenifanya leo nangara. Ilikuwa nimepala. Ilikuwa nimechala.
Thank you for your blessing to me. Daddy, you're amazing. You're amazing.
Sikuona kitu kabla nikujue Mungu wa Kishua.
Sikuona kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Sikuona kitu Mokozi. Oh na na.
Asante.
Imekuwa struggle, pata potea, maisha ya kugamble. Jaribu kurise, vutwa na scandal. Kila move una make, una fumble. Uende fast ama slow. Ufanye nini ndio upate hiyo do. Uglow, ublow. Rusha macho juu, weka shoulder high. Najua unaweza make, uta fly. Sikiza hii story, never say die. Songa mbele, make a move, see your lie. I know you believe, I know you can see. I know unaweza pick a place high.
Sikuona kitu kabla nikujue mfalme Yeshua.
Sikuona kitu kabla nikujue Mungu wa Kishua.
Sikuona kitu kabla unipe baraka kama mvua.
Sikuona kitu Mokozi. Oh na na.
Asante.
Mwenye kuponya ni wewe, mwenye kupenda ni wewe, mwenye upendo, mwenye matendo, ey. Baka majirani wanashindwa ni hao. You go bless me, you go lift me, you protect me. Ja, ja, I don't die, me, na enjoy. Wamola kutara, I say, watajani kwa kando.
Mungu wangu, e Bwana, ninue kwa imani, nisimame, nipande mi, limayote, e Bwana, nipandishe.
najua utawaregea.